I don't leave you then in Stockholm. Hey! 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 For fun! Jeg har alle syke jævler. Dere har kommet hit for å bli besatt. Derfor, for Stockholm i kveld. Possessed!